made by Nuking, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment. DJ Banduki, East Africa's finest.
Yo, what up? This is Nightboy Worldwide. Quite good, Sikonini, and the 42-54 drive with the champion DJ Banduki on the dub.
East Africa's finest, it's none other than DJ Banduki, the champion. East Africa's finest, it's none other than DJ Banduki, the champion. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Banduki.
Yo, yo, this is Brown Mouse, aka Mr. Love, aka M. Sasa, and I'm watching Drive 254 with DJ Banduki. You already know what it is, baby. Ha!
Hey, my boy, people, this is Nightboy Worldwide, and they're watching 254 Drive with the one and only the champion himself, DJ Banduki, on the double scale of Superstars Entertainment in the building.
Hey, mambo vipi, susumila hapa na unatazama 254 drive na champion DJ Banduki ndo manake.
Siku moja ukipata nafasi tukumbukane.
DJ Banduki, East Africa's finest.
Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko single, pendo limenichachia. Uwezuka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, yapo nionje onje mwezio. Penzi linanilegeza. Sonona, sonona. Eti, lini utapata nafasi? Sonona, sonona. Oh baby, oyo nambie basi. Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi. Sonona, sonona. Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi. Sonona, sonona.
Mwaga wino, wakaramu ya penzi langu. Chimba shimo, unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua, matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimuoga macho usoni, sijeshikwa na kwikwi kima sihara. Sema, niandae vipopkoni, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanya chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona, sonona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sonona, sonona.
Oh baby, oyo, nambie basi.
Sonona, nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
Sonona, sonona.
Uje, uje, uje baby. Uje, uje Mombasa wakuone. Uje,
uje,
uje darling. Uje, uje Nairobi wakuone.
Kama gitan, kasi shuka, download. The man, them not them a care match me. Why you them walk up here get enough for me?
Yeah.
Drop it on my flag.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Oh, Dja Dja, y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta gata.
now ja ja ja. On Kata na baby together. Oh ja 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 ja. Y'a pas moyen ja ja. J'suis pas ta Kata ja ja ja. On Kata na baby together. Oh ja ja. Y'a pas moyen ja ja. J'suis pas ta Kata ja ja ja. On Kata na baby together. Oh ja ja. Y'a pas moyen ja ja. J'suis pas ta Kata ja ja ja. On Kata na baby together. Oh ja ja. J'suis pas ta Kata ja ja.
Beryl Hafaya, Mama Yao, Mino, and you're watching the 254 Drive with the champion DJ Bunduki.
Kulala malalama kisa penzi la nikoroga. Wendo nganguzi, ulio nipa matibabu na ule utamu kuroga. Bidusi wa bimbe kikweli kweli, bijiso vyao visiona haya. Wivu wa zonge wenye kejeli, waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya pata upepo, nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo kwa vile jaka tutunukia. Ex nenda salama, wasalimie habi mada wabobo wenye blichi. Mwenzako na mpanyama haitomia na ile takama ikiwa bichi. Masa kisheka mbole mbole.
Usifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupiga na kucheke tu, sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza kako salama tu. Umenikosa na juu ndo maana bado uko bita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona? Swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kana nimekuibia figo mama. Kichovunguni so nishagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Silete noma, punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita. Yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako tazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane ka watu wazima. So manomo utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana. So mili masini watu pengine tutakutana. Mama tete, 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 mama
me step in on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on, bang, bang, bang. Up in on the rave, the girl misbehave. And the man them be like, yo, bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you too. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you too. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you go and girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me. Oh, nah, there's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a 5-star rating.
I attend the tetem, oh, mama tetem. Tipo, tipo, tetem, oh, mama tetem.
Oh, yeah.
I attend the tetem, oh, mama tetem.
Oh, yeah.
I attend the tetem, oh, mama tetem.
Oh,
I attend the tetem, oh, mama tetem.
Funny boy.
Superstars Entertainment.
Kuchoka na mimi, wakati levo zako hawafati. Mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati. Tuna marashi mwilini, wa ushombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini, sao zinapika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan, mtundu. Kadi na kuimbi ya kizungu. Girl, you have that thing and I call you pin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you know why. Girl, you have that thing and I call you a queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you know why. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby, one phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, so that you want for me.
Yeah, yeah, yeah.
Are you at my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that you I got that you. Thing and I call you queen. Yeah, you motivate in my life. Baby, I'm your king, then I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivate in my life. Oh, baby, I'm your king, then I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dusty wine, oh.
Ghetto Superstars Entertainment.
Give me that, my baby, my friend. Yeah, 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 yeah. We got another one,
you guess what mood I'm in. Need you like my oxygen. Let's go somewhere we can be, just you and me, some privacy. When you say my name, spaceship, rocket, paper plane, higher than I've ever been. Oh, Rasta never felt this way, oh no. It's true, see I'm in the below, nani do. Kawaida me na playing it cool. Kawaida me na playing it cool, but I'm so foolish when it comes to you. When it comes to you, you, you lift me up. Anytime I'm down, every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you. Lift me up. Anytime I'm down, every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to loving you.
Fire, 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 fire,
baby.
Fire, 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 fire.
Siku plan ku go this deep, kufika e-stage. Squangim tuneka feelings angu kwa display. But kwa future naona party na wedding cake. Kunyu kitu perfect ineza happen by mistake. I be the realest, skudanganyi. But you can't be the realest bila honey. Kujiambia loneliness never kill that D. Na compensate na change mingi kama Mr. T. Yeah, yeah. Uneza guess ile mood I'm in. Nasikia tutafute beach mali cool again. Tukapigwe na ka breeze kama do the game. Please never leave again. Well, anytime I'm down, every time you're around me, I feel love, baby. I'm addicted to you.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo.
Mami, tú eres una champion, ram, pa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Todo lo mueve, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Todo lo mueve, todo me sana.
Eres Ghetto Superstars Entertainment.
Kind of worry where you got it, you to give me ginger. Oh, come on, smile, let me hold you, sweet Belinda. Yeah, you got an antidote, secure my fever. Oh, you my lover for life. I love you, girl.
Follow, 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 follow me, follow, follow. Come to me now, follow, follow, sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, follow, 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 follow me, follow, follow. Mommy come on, follow, follow. Sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, baby follow me, go everywhere I go. You be the joints, the joints will connect my bones, yeah. I'ma be your bumper jacket when you're cold. Plenty women, babe, but I'm blessed, you are my own, yeah.
You make a man full of
rises.
You make a man full of rises.
kupangilia kama kuku wike. Mini kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Siri zikigongana, utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia ni kamata mugongo, na mimi uko kamata mugongo. Niendeshe ka baisikeli na ujuzi wa jua kali.
Yes, I don't lie, lie, lie. You and me na die, die, die.
Baby, you know that I can't get enough of your love, oh yeah, oh yeah.
Bun Dookie, the street champion.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela kwa jela. Na stella ndokwela kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella.
Nyeke mon
shafashi na mbosho.
Nyeke mon
Nyeke kigosho.
Nyeke mon
karedio gashoro.
Nyeke mon Nyeke mon.
Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako matan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki noma hitakula ni ngori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mari mbogi siki mnyoski. Nani bush inabashina ile ya Moses.
Nyeke mon
shafashi na mbosho.
Nyeke mon
nyendete kigosho.
Nyeke mon
karedio gashoro.
Nyeke mon
Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kamale au shashamane. Ni kamale au shashamane. Akakanguna ni kamale au mare mare.
Kajoni rapa ya kisangu rakaya basi. Leka kisanyo ya kisanyo. Aka fine o paka night. Nze kochi leka kusome se kubuko nyo. Bomo zanyo before the match. Do 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 dati. Njagala toko le mobidi bidati. Amise a do 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 dati. Njagala binyuma do 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 dati. Amise a do 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 dati. Njagala batangali kono mugati. Amise a do 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 dati. Njagala toko le mobidi bidati. I'm the way you love me, baby, like it. Angry jawa kola, angry jawa znyotia. Benanza rundi kumutwa, wanzi jako uvidi, nafuka ngamtini. Don't wonder because this time round, njagala tutambule kumi and yeah. Konya nota mi, dance to the wange, ntwale wange. My bubu sembela kumpinzida. Oh bubu. Oh bubu sembeza kumpia dagala. Vanessa,
Vanessa, Bunduki, the street champion.
Do 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 dati. Njagala tokole mobidi bidati.
Come to say a do 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 dati. Bops in their pop card. Say me they give them on the regular. Say man a bad man on the regular. Your girl don't they call me on the cellular. She wonder about it on the regular. Oh, 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 oh. Baby girl mama no wo. For this place we go scatter the place. We go let them sing our show. Many 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 girls. Many 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 girls fall down low. Many 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 boys. Many 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 boys ja. Many 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 girls. Many 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 girls fall down low. Many 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 boys. Many 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 boys ja. My girl is sweet and she very fine oh. Her body like a porcupine. If you touch her, mama, you go pay fine, oh. And you go cry like a wife, oh. Many, many, many people won't know. Waiting we they do on the low, low. Baby girl, show me your logo.
What am I quick? Me no more dancer. What am I quick? Boxing is your boy. What am I quick? Money ain't that non-stop. What am I quick? Boxing is your boy.
So your body stay less.
Please people, I tried it too many times.
burn it. Them can't understand.
No matter what you do, you can't please me.
I've
tried it too many times before. The moon is smiling, don't know, judge me. Some even push me to the floor.
Cause if you make them mislead you, you won't go sorry when them don't need you. Cut them off if you need to. Come when I kill you, we'll surely be you. Mm-hmm. Hey, no matter what nobody say,
no matter, no.
Live like your own way.
Yeah.
Even when the world's against you.
Zabima, kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyokota kama uwasama. Kata
mwiri kwiri, siko pesh. Na mupa mbiri mbiri, sina break. Na kadundisha mwiri, kitenes.
Kame ni kiri kiri, imara kesi. Asa nioneshe yaricho kupa mama. Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Tafina pini pini ama kitata. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa pini pini ama kimako. Chenga mwilini Yoni Boko
Rocky
Udi, 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 Udi Katoto kwako Udi, Udi, Udi Mudi, Udi, Udi, Udi Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, yeah. Katoto yoni dosalale. Hey, dosalale. Nakapa fishi kambale. Hey, wakambale.
Kibidu, bidu.
Oh, bidu.
Pindu, pindu.
Oh,
yani nakachimbu, chimbua.
Oh, chimbua.
Bandika pandua.
Oh da da da.
Yani kama gaga lime koma.
Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugu.
DJ Bunduki.
Mama kamba bana niloa. Ozi bene kata paloa. Kamba bana niloa, kosi pene kata paloa. Mako, kolo, waimo na abionda teile. Mako, kolo, waimo na abionda teile. I keep a distance, I cover distance. Oh, oh, I keep a distance, I cover distance. Oh, oh.
Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Hey. Which a man chili man. Niko omane na kula zangu birian. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mbaki sogo. Amwaka huu watutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabua. Ukikosa heshima ujue na kuzingua. Mke na mpa pesa we unaleta maua. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba bana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba bana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, kolo. Waimo na abi onda teile. Mako, kolo. Waimo na abi onda teile. I keep a distance. I cover distance. Oh, oh, I keep a distance.
Distance, distance.
I cover distance.
Hey, oh, oh.
Started from the bottom, now we here. Zip make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu. Singoje na utapo fika juu. Kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Kwa distance down paka Wisconsin. Soba paka chicha, vista paka Twitter.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me Willow, check it still on. Adweza kuwa mia bila zero. Check sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Ude inajanja kubia tukibao. Usipananishe na opuzi wa.
Watch me.
leta fanya ucheza jene kikibao. Wacha kichune tutu speaker kina bamba.
Mama kamba wana niloa, usipene kata paloa. Mama kamba wana niloa, usipene kata paloa.
Como te llamas,
Kulu?
Desde que te
vi supe que era tele.
Dile a tus amigas que andamos.
His talents, it's DJ Bunduki.
The real entertainer.
Saskiza, the baddest mix from the one and only the champion, DJ Bunduki. I'll see you one love, man. Get to Super Sas Daniel Mumba, nameless in the art. In the art. In the art. Skiza, any mix, man.
Kama ni mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel-Air. Toto tukiwalea. And we grow old together. Baby, that's my prayer. Cause you make my heart go
You make my heart go
You make my heart go You make my heart go
You make my heart go
Shima yako kuna wakuifa Sino chikiti chako mwingine akaka Vile nakupenda kama nimekuza You make my heart go pa, pa, pa Sema otaka kuenda wapi, weekendi Take my time, take my money, spend it, spend it Haya sio my pains, this is crazy, crazy Mana paka nazidisha change, change, hey Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga Panga pangu wa panga, wako sina ujanja Wako sina ujanja
You make my heart go
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda Sitaki kuranda danda, kukicha kutanga tanga Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina samba
You make my heart go
pop.
You make my heart go
pop. You make my heart go pop.
what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time. About to take your Jalen Boboa all the way up in the yeah. So, Magix, stop this
Magix's
shit.
Anger on the beat.
Nasikipe inyama, nakikida inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, ponya Kani kubwa na ikuliki, koma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, ponya Kani kubwa na ikuliki,
chongo
Iko madao
Na minataka
Chodora sasa
ha!
Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Serima laso na ipiga randa Simi ni kaza na ikula kwa veranda Nipe head girl nito me make mine Funga mlango sikamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na cha stripes tatu Adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikili hapo Vile mzee anataka Sauti nasikia tu ni ya baka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabe vinyambie Nasikipe inyama Nakikida inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama Sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu Toma Kaina washa kibiriti Chona Kani fimbo ama miti Ponya Kani kubwa na ikuliki Koma Nakukembea kwa kitu Toma Kaina washa kibiriti, shona Kani fimbo ama miti, ponya Kani kubwa na ikuliki
Kichungu
Iko madao
Na minataka
Nyoka nyoka Chodora sasa Enga enga
Nyoka ya shaba
Cheki mimi ni pedi Wa mapedi Napenda minji Mahaga bigi Kitu napiga kuni kuni hadi kuto Sema fuckboy Kucheza chini Na huku chini nimebeba kitu piki Wanaogopa Mini kafiri Nishai dhombo za wangui akachizi
You guys, I was the first motherfucker to hear this
Niko kwa sauna Na nime washa loud Tuko zile area nyimwezi kukwa allowed Tuko tire na mangyoswa na maras around VIP zile area zinanga ma crowd PCTID Bado niko around Iko kubwa sana utadhani ni madharao Niko ukuru wakana nararuwa mara Chicago, Peter na fence, ruka mawai Niajika mene Kam niku kiss, hisi kameme Kamna tla kibe sina kirende Flete kirende
Nasikipe inyama, nakikida inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama
DJ Manduki, the street champion
Loka mari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimu ama mitu, konya Kani kubwa na ikuhiki
Adiba diba, adiba diba dam Adiba diba, adiba diba dam Adiba diba, adiba diba dam
Leo ni kupati no tire Ni kupunguza uze no retire Ni kuji nice tu kama gawa Tunaban kama tire Leo ni kuji nice na my ex Stream ziki rise na my dream Kitisha upewewe Ni kuji nice tu na manzala we Everybody find out dunda Na mzinga zimerunda Zimerunda, zimerunda, zimerunda yeah. Dunda Mr. DJ finya replay
Dunda
Usifinye pause finya play
Dunda
Mr. DJ finya replay
Dunda
Usifinye pause finya play
Dunda
Yeah, yeah, way Ooh
Arriba diba, arriba diba dam
hey.
Arriba diba, arriba diba dam
hey.
Arriba diba, arriba diba dam Adiba diba dam, Adiba diba, Adiba diba dam, Adiba diba, Adiba diba dam, Adiba diba, Adiba diba 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 diba.
Stop it, stop it. Get the champagne, tuna pop it, pop it. Umedunga njoti ya makoti, koti. Hapa leo ni kupati, party, yeah. Hizo masters ebu weka kando we. Hapa ni party ebu washa candle we. Kulala kejani ya tuwezi handle ya eh, ya eh. Na yule madam nitampata ta Vile ya na move wana nipata ta Niko shua nitampata ta Nitampata ta, nitampata ta So
Adiba diba, adiba diba dam
DJ Bunduki.
Mojo man na kizime shika man. Gwele shash kikitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban. Mojo man na kizime shika man. Gwele shash kikitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban.
Ninge kuwa jogo ninge lisha rungu bubu. Nge dhani kuna ngori akipiga yake nduru. Jugu kukumanga na kinduku. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yo siezi kula kavu. Chume la lendani aiskizie kwa mbavu. Tomboda tomboda ajimwagie madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama. Chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa.
Mojo man na kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban. Mojo man na kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban.
Pigwa kumbi na spanyo wa oyole. Shika chuki ziki shika unitole. Na kwa muti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Ana haga bigi sura ni akodhe. Pigwa kishuti niko daru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adibudo mwagenjoti. Mabrika mchezo ya watoto na ningori. Mapatika zote zimejezo na mangori. Mabigiji zote zimekulwa na madogi. Kijiji yote ishambuliwe na kimbogi.
Mojo man na kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban. Mojo man na kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban.
Koni nifike koi nange sokoni. Dudha ni bigi buda kichwa sioni. Chapa hiyo kitu hadia toe maoni. Kwa mabishi zake venye uli disha jikoni kabla sapa ifike kabla vela ishike. Sinajua mini dume napenda vitu za kike na unazo. Kwanza venye nipo ina pip mlegezo. Nikubomowe nikujenge kama mjengo. Na venye niwe steady mujulus nina lengo. Na vips iko hapa nili kuja na kingo. Siyezi chapa dry kuna maje migingo. Nimejeza ngeus album status ni single.
Mojo man na kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban. Mojo man na kizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkandi baku na pinga ina ban.
Baby, wine from the beach, how did they make it? mahindi mabebe Jipinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka Oh na 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 na
Chiani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambaye insta Yani kesho kukicha jana kama fita Suruali pare viatu kule Silale lare kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Choni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king agiza tutaretewa Kiwa queen kwenye yoto tapepewa Yongeze nyongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba kisha lewa
Asema baby ya pocket, baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pocket, baby ya pocket Ata jambazi suguri na pigega sauti Stop, twende taratibu kama unasinzia
Yumba Yumba
Akiwa kalibu unakumbatia
Yumba Yumba
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
Anase
Yumba
Liye karibu unakamatia
Yumba
Anase
Yumba
Oh na 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 na
Funga funga mishkaki Funga na opaki Rumba taki taki Lore gumba happy Yumba juu yumba chini Yumba katikati Yumba yumba mwili kama umeregea nati Samani nambo na yopiga haipatikani Umepotea uliza google takupara mani Kama unachuki ota mba wapayangani Wapasue alde wengi ukaendani Bado na wagongea ngongo Na kumaria mchongo Na shushia vigongo Mevalia usongo Goma ngoma msondo Uongo anajua mungu mwenye mbingu alde na udongo Mzenga sema sense, sema gosha mpera mpera Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira kile
Asema baby ya pocket, baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pocket, baby ya pocket Ata jambazi suguri na pigega sauti Stop, twende taratibu kama unasinzia
Yumba,
Nadia Oya, oya, oya
Kiwa kalibu unakumbatia
Oya, oya, oya
Oya, oya, oya
Kiwa taratibu kama unasinzia Kazi ya mungu haina makosa Ningekuwa binadamu wanatawa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Si kelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Wola,
wola, wola, wola
Ni maombi Si kelele ni
maombi Hey, what's up people? This is Easy Girl Nadia We're coming and I'm hanging out with DJ Bunduki Kali wao, papa yao, king of the mixes Sote ni mizaki
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki Sasa imepita miaka bado wanasubiri Kazi ya mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi, si kelele ni maombi Ni maombi, siyo juju ni maombi Ni maombi, si kelele ni maombi Ni maombi Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Hoya, hoya, hoya Na mikono nitainua Magoti nipige Niwaleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya mungu kweli haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Sikelele ni maombi
Make my one enter Medicine
It's DJ Bunduki.
Wanapenda light skin, mi napenda chongsi nye bleach mikorongo. Mikorongo.
Unaona penda bigi, mi napenda ndogo.
Wanapenda light skin, mi napenda chongsi nye bleach mikorongo. Mikorongo.
Ase kupenda ulifu, ato kupenda tonji chubwa, unji chubwa.
Ase kupenda ulifu,
I'm not